Yeah. Kawabama. Na Chidi Beans. Yeah. Na East Zoo, yo. Chumba Squad, yo. Yeah. Ni Kamakawa Records. Woo. Well. Yeah. I see you, baby. Joke Masi. Yeah, toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona
Yeah, where? Ni Albert aka Ngwea And it's a simple man
Simple man
So we talk so blase man
Yeah
This is teaser hip hop So we show na Fanya show kazi yangu ni kuflow Zishangaya sipo pana na mesili show Olize oma bitos kujipodoa wani so Mwisho atakata view na stage ni karesi Ata kuija kuiga ata sala lady JD Nazimio na madi mwingi Japo to pendi Labda kisa ato figi show na life bendi Hip hop ni So gita ni DJ Na tuna rock away Na nina speed kama wiper Moto kama lighter AKA Piper Need to tighten Najuna nona tozi la mini Mungu la msela Sema nyanyota ya start No of course in a hello Nataka jifanya gangsta Oke mtoto kishua Lati nye ya mta Yeah you wanna zingua Tunakamua Ile ile miashirini babake
Kwenye kona pige mkande
Njendo manake Cha msingi ni kumake modo Piga dili yote Si lazima weku flow Oh no Song kama take a chichi off Cause sao kondom yu ni so
Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona
Shipe do, kupe flow Ugari zenda before Slow Taratibu wano feki wana bro Ba, arubeto pembeni na chitu Mishirini na mashini tunadai Chichichichijia mikato na mata tu Na nata kamata tu Wana nata na wakamata Sishiri na wapa tu Baka wa lugu stera kona shanga Wana nunuwa madini niribu kami Imesaka lifelong waliko simple Zwe kidyo unione ndali Nando mana weza vasu Jiganukia majani Kidogo na chopata na rizika Sinatamana gangama So mshumali zime huku mesinya Na roo sofi kama moe wa shuja Mola anarinda kwa kira jema na kira pa Washikaji wa mentupa huku bingwa na umimi Enzi kabla sija utwa mtetezi likuwa mini Nina ufu za kutosha bora uwezo Sio ring hata tipo wana blan nembo ya
Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni
wana Yeah,
well Spidi mia shibrini kwenye kona
Yeah, kuna wengine kwenye game kifupi ndo chapoteo Shambiosi ya guse maji kama wezi kuongelea Check your life tapa Hawana pa kutokea Wameishua chakongia wameba Baki kumdisi ngwea Ila kipaji changu so bichoche tunajoshare Na hara nikifaleo pengo langa lina spare Cause mindo me na tuwezi kuwa pair So nageuka Mark Legan na wambia Cause mimo nye downtown kitambo Lives the generali labda window mgambo Waze wa speedy Ni chamba na dark mahidi Kila sequence kukuku kama Christmas na Eid No player haters Wakizidi kuwaka waka na podo la kati I go to hell mother Kila pande ya dunia tunazidi kurepresent kwani Wajanja wote na show for respect yani
Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona Toka Kenya mambaga isi zunguni wana
Shimbo
Spidi mia shibrini kwenye kona